wenali omto naloza ngomto nankola ngomto naye kati nkuze byanna byenkola biraba bansuubizanga switi bansuubizanga ennyonyi naye byonna saalaba kati nkuze abaana b'abantu bannema obuwanguzi obutonotono obwo bwenfunya ne bankungiriza nti awo maani gw'abasinga awo w'okutte topanze mu ndeke ao tu se fuba saba siba some chigambo bulinu cha kube chigambo gemani eti gocho gwango vude kumpi omuvune wacho buba butono tuno eti gocho gwango vude wala obufune bwacho buba bunene dale pyalirina ebisomoza bipya dale pyalirina ebirwanyisa ebinene manya awo tuse bwasinga okwetaaga sala wande bango li mmatifu nako kolina naye nze sirina kindi nakatono kokennina kibadde kisa okakwatako mmeme yange ekakkana towaganyala yesu yalina byonna byonna byeweetaaga byonna byonna byonna
wanowesiwenina okuba
noneda
okuba wasingako wasingako wali kamfube
kamfube
keko wali
Awakunyumitiwa
osuke kawo.